when we sing, it shows our nakedness and see Christ with his beauty as the only one, the savior of his own people.
Ndipo pamene timba tuzimationesera umaliseche wathu ndi kuyangana maso athu kwa Yesu Khristu kumuona yekha monga mpulumusi wa anthu ake okha basi.
It is a song that never exalts one's work, but see the Lord's work and whatever the Lord accomplished and to whom he was accomplishing, and he deserved to be exalted and be magnified.
Ndi nyimbo zimene sizimathokoza ntchito ya wina wake mamalo mwake zimatilozera pa ntchito ya Yesu Khristu komanso kwa iwo amene iyeyo anawagwirira ntchito ndi kuyimalizisa kuti iye akalambikizidwe kuchokera mwa iwo.
Last week we were in the book of Romans chapter 11 verse 1 through 4 that comes from the picture that we had, that is from the book of Esther, about Vashit and King Ahasuerus.
Monga sabata latha tinayangana buku la Roma chapter 11 ndimaika wani kufika pa follow up imene imakatuonesa makamaka chithunzi cha mkazi ujayo amene ndi Vashiti amene anali osindikira kwa mumuna wake Ahasuero.
So it's a continuation of the message of last week. We are in the same book of Romans chapter 11.
Ndele roli tikhala tikupitiliza kuchokera buku lomwelo lomwe tinali nawo sabata latha lira buku la Roma ndimaika 11.
Chapter 11, verse
1.
And I'll start reading at Brother John of Forsoot. Verse 1. I say then, hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
Ndimayamba kuti chifukwa chache ndinena, Mulungu anataya anthu ache kodi msatero ayi, pakuti inenso ndili Mwisraeli wa mbewu ya Abraham, wa fuko la Benjamin.
God hath not cast away his people, which he foreknew. What ye not what the scripture says of as Elias, how he maketh intercession to God against Israel, saying,
Mulungu sana taya anthu ache amene iye anawadziwiratu. Kapena simudziwa kuti chimene lembo linena za Eliya kuti anaumirira Mulungu poneneza Israeli kuti,
Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone and they seek my life.
Ambuye, anawapha aneneri anu. Na kwesa maguwa anu ansembe, ndipo ine ndatsalandeka, ndipo ali kufuna moyo wanga.
But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal.
Koma kuyankha kwa Mulungu kudatani kwa iye. Ndinazisira ndekha anthu amuna zikwi zisanu ndi ziwiri, amene sana gwadira Baala.
And verse 5, even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
Choderonso nthawi ya sopano chilipo chosamalira monga makusankha kwa chisomo ndi mia 5.
Verse 6, and if by grace then it is no more of works, otherwise grace is no more grace, but if it be of works then it is no more grace. Otherwise, work is no more work.
Ndimasikhabuti kumangati kuli ndi chisomo sikuliso ndi ntchito ndipo pakatapanda kutero chisomo sichikadakhalanso chisomo.
Verse 7. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the lest were blinded.
Ndipo nchiani somo, ichi chimene Israeli afuna asachipeza. Koma osankhidwa awo anachipeza. Ndipo osalawo anawumisidwa mtima.
According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear until this day.
Monga kunalembedwa kuti Mulungu anawapasa nzimu watulo, maso kuti asapenye, ndi makutu kuti asamve kufikira lero lino.
And David said, let their table be made a snare, and a trap, and a stumbling block, and a recompense unto them.
Ndipo David akuti, gomerawo likhale kwa iwo ngati nsampha ndi ngati diwa, ndi monga chokhumudwitsa ndi chowabwezera chilango.
And today we stop at verse 10, whereby it says, let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back away.
Ndipo lero tilekera mu ndimayika ya 10 yomwe alankhula kuti maso awo adesedwe kuti asapenye, ndipo muweramise msana wawo masiku onse.
So you can see the foundation of the message that we are sharing today is coming from this one, whereby it says, did God cast away his people?
Ndemutha kuona kuchokera mu mudwa othenga wa tsiku lati lomwe tikugawana pamene tikubviza muthenga wachina yamba sabata yatha kuti ukusemedwa ali kuchokera mu ndimake yoyamba yomwe anena kuti chifukwa chake ndinena Mulungu anataya anthu ache kodi.
And by all means, the scripture shows that the elected never be forsaken for good.
Ndipo muli monsemo malemba kusimikiza bwino kunena kuti iwo amene ndi osankhidwa sanatayidwe kutheratu ayi.
And there is a situation whereby even other people, many people, thought that or thinks that they have been forsaken for good. But the scripture is giving an encouragement and comfort that the elect will never be forsaken and for good will never be cast away.
Ilipo nyengo ni nthawi zina zimene ngakhale anthu ena amatha kumalingalira ngati kunena kuti iwo amene ndi osankhidwa anatayidwiratu kotheratu. Kwa malemba kulankhula mosimikiza bwino kunena kuti ngati munthu yomwe wosankhidwa sanatayidwe kotheratu sikuti anatayidwiratu kunja ayi.
How could we know that God didn't forsake his own people?
Ndiye bwanji kuti Mulungu sanasiye anthu ake.
There is a scripture, a verse in verse 2, whereby it says, how can God cast away the people whom he foreknew?
Ndero pali mawa amene akupezeka mu ndimi yake yachiwiri amene akunena kuti zikhozotheka bwanji kuti Mulungu awataye anthu ake amene iye anawadziwiratu.
Foreknowing of God his people shows the why it's one of the attributes and characters of God, that our God is the one who knows everything.
Kudziwira ndikwa Mulungu kumene kukuonesera kukhala makhalidwe ndi maonekedwe a machitidwe ake a Mulungu kuti Mulungu ndi Mulungu odziwiratu zinthu.
Number 2, foreknowing of God his elect, it shows that salvation will never be given to a person by chance.
Chachiwiri pakuti kudziwiratu kwa Mulungu kuli payo amene ndi osankhidwa undu umbono nena kuti chipumuso sichizaperekedwa kwa munthu wina wake momwe ichabe ayi.
Because much of our people have been saying that if you do good today, you have been served. If you did bad today, now you have been casted out to hell. So a person does good some other days, which means he's saved, other days fail to be saved. So it's like a work a person is doing for himself to be served. This is a wrong doctrine and it's not the gospel.
Chifukwa alipo anthu ambiri amene amayenda naphunzitsa kunena kuti ayi mukachita izi zabwino ndiye kuti mukapulumuka, koma mukangopanga izi zoyipa zinde kuti simukapulumuka. Ndiye zimakhala ngati kunena kuti anthu akumati lero achitako zabwino apulumuka, mawu achitako zoyipa ande kuti apita kuchiwonongeko. Komatu izi zosiyana kwambiri kapena zosamveka, zosiyana kwambiri ndi mmene Mulungu anachikira chipulumuso.
The truth is there is foreknowing of the elect, meaning God knows all those that are his.
Ndiona ndi tuncha kuti pali kudziwiratu kwa iwo amene ndi osankhidwa kuti anthauza kuti Mulungu amadziwiratu iwo amene ndi ake.
That's why Christ Jesus, when he was near to be crucified in John chapter 17, from verse 1 downwards, he prayed for the number of people that he already foreknew and came to them.
Chifukwa chake Ambuye Yesu podziwiratu za anthu amene iyeyo anawabwerera kukawafera, mungationa mbuku la Yohane chapter 17 ali pafupi kwa pachikudwa pa mtanda, anawapempherera iwo amene iyeyo anawadziwiratu.
The truth is, there is no one missed out whom the Lord elected.
Ngakhale mmodzi amene adzikatayika kwa iwo amene Mulungu adatana asankha.
those that God elect, there is a sealing that have been sealed them, making them to have a genuine and guaranteed salvation.
He
knows those that are his. Which means if he knows those that are his, it means there is nobody who missed salvation whom the Lord erected. And Christ came only for the numbered group of people that him erected, and he died for them.
Again, here
we see how foolish our mind, physical mind, are concerning things of God.
Because
we see here that Elias was trying to boast himself, thinking that he is alone remaining, without knowing the plan and how God works. And again, here it's a conclusion of that nobody can know the mind of God if it is not God himself who reveals himself to one to know him. Because we see in verse 4 whereby God says, I reserved myself 7,000 men that have ever never bowed their knee to the image of Baal. When God responded this to Elias, it makes Elias to be totally humbled at best that he has no say now. Which means after this respond, the respond of God shut up the mind and the mouth of Elias. He shut up his mind so that whatever the Lord put forth in his lame plans, let it be as he wills. And from that day afore, nobody is saved by his works. We are saved by the grace of God, by the blood that was shed on the cross of Calvary. What a comfort to be one of those the Lord erected and Christ died for, and the Spirit of the Lord regenerates. It is a comfort.
Here
is the comfort again, that is verse 5, where it says, even so then, at this present time, also the leaves are remnant according to the erection of grace.
So
here is speaking now, he's honoring grace, uplifting up grace, that grace come and save the remnant.
Because
Here there is three things. Number one, there is a remnant somewhere, which means it's one by one whom Lord elected before the foundation of the world. God elected those that are his. Number two, there is election, whereby it shows that God elected those that are his. Which means he knows completely those that are his. Again, it shut up the mind of people that nobody can jump in with his works, with what his minds, whatever. Never one can be saved with his optionals and decisionals. Again, here it shows that election is there to elect, and he elects the people that could to be remnant, not according to their works, but according to the elector. Which means God is the elector of himself, of those that are his. Number three, there is grace. Because it says election of grace. Which means when we are talking about grace, we are talking about Christ Jesus. Which means another way around, we can read that. Even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of Christ Jesus, the elector and the savior of his own people. He is the grace.
Again, here, when
we are talking about grace, it means when Christ came into this world, number one, he knows those he came to die for. He knows those who are his. And because he knows those that are his, nobody can jump or do otherwise. Election of grace, it means he elects others to salvation, and he left the others to themselves, meaning he elected others to damnation, condemnation, and to punishment. Because when we are talking about election, it means there is a number of people. But when election come, it pick others and left others.
Because
when the presidents are contesting during the election, you do have a number of presidents, the shadow presidents that are contesting, and people start voting, and they vote and elect one and left others.
When
What I want to come up with is God knows all the people and he chose to take this number of people to salvation and left this number of people to themselves. This is election.
Chomandu wesa foto kuzara wabangunina kuti mulungu povezani mulungu amene ndo dzivilatu ndipo mulungu akunazo anayika anthu ambiri mdziko lapansi. Koma kunangomera mulungu mwini wake mwa anthu ambiri wokutenga anthu ena ndikuwayika mchipulumuso koma ena nkuwasiya kumkwi wache kunena kuti amene wakawonongeke.
What is election? Is to be taken by the owner of you without your good works contributed or shown off to be so that they can make one the chooser to choose you.
Ne akamati kusankha kukapena kusankhidwa kumkutani ndi kutengedwa kuchokera kwa iye amene ndi wosankhayo popanda chisankho chako kapena maganizo ako omwe kopa iye uja kuti akusankhe koma monga makufuna kwa wosankhayo kuti wakusankhe iwe kuti ukhale kumeneko.
It's like there is people somewhere, they don't know that somebody is coming by their way and just being told that you are the elected. That's election. Without your good works or shown off so that it should make the elector to choose you.
Mosi ya natu ni mbende dziko lima sankira, ziri ngati kunena kuti anthu ena aga menalipa njira, ango ziendera, koma nkuzangu mfamaone na kuti inuyo masankiru wa kukakala mbali. Pamina anthu aja nalipa chiembekezo, sama dziko kunena kuti kuleo sanka, mena kubera ukawa sanka yo.
Where is boasting to the elected? Nowhere's an elected is nowhere to boast. His boasting is in the elector.
Ndemukamaona zvene zizi kuzita mandira kuri kutiko pamene pato palibe kuzita mandira chifa iye amene osankhidwayo sangatizo kuzita mandira maroma kango tokoza iye amene wamusankhayo basi.
That's why he always having won him to God be all the glory and honor. I always sing song number 91 of the book of Psalms.
Ndichifaza ke otero wotwa makhala ni nyimbo imodzi yokha kunena kuti kwa ambuye kokhala kukhale ule monse ndi madamando chifake ndi makonda kuimba nyimbo nambala 91
of the book of Psalms.
Nyimbo nambala 91 makamaka ya masalimo 19 masalimo 91.
Now verse 6 says, and if by grace then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. If it by works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work.
Bemuka wana ndimega 60 yotu ya tsindika buno po sende la nkani umetu weyanga na chifayane na kuti. Koma angati kuli ndi chisomo, sikuli iso ndi nchito hai. Ndipo paka ndapanda kuteru, chisomo si chikada kransu chisomo.
He again is speaking about two things. There is works and there is grace.
Ndi apapapa kuone seridwa zimuzwiri, pali nchito, ndi pali so chisomo.
When we are talking about grace, we are talking about Jesus. While when we are talking about works, we are talking about law.
Ndi tikamala nkula za chisomo, tukula nkula za Christ, Yesu. Papena tikamala nkula za nchito, kapena kuti nchito, iyo mwe kuone seridwa pa, tukula nkula za chilamulo.
Because when the law came into the world, it commands people, it sets people to punishment.
Chifwa pamene chilamulo chinabwera mdziko lapansi chinawalamulira anthu kukalangidwa kapena chinaikika kuti chikalange anthu.
The law never feel pity, mercy upon a convict. It always convicts, it always kills, it never brings mercy to one to the convict.
Chilamulo tosi chinakhalapo nchifundo kuchitira chifundo iye amene ndi wolakwirayo ayi. Kuma maluma kikira mulo shima kala pamene popo kukalanga iya mene ndola kira la mulo yobaz.
For example, the legislature, the parliament, sit down, the members of parliament, sit down and make laws before the one who sin against that law came and seen it.
Mwaji sanzo, ntumweza nyumba ya mala mulo zima kala pansi, ndukambira na za chilango ja la mulo, dimene wala kwayo sana kusana pezeke nkola kukomama mapangira kuti chilango chake cha lamulo amene muthaka lilagwire.
Even if the one a convict is not yet born, the law already mandated that there is this law, this statement, if one come against this he is to be convicted.
Ndivonga kale kuti wala kugirayo kusana badwe koma lamulo limakhala kuti like bilatu pamene popo kuti akasangopezeka munthu olakwira lamulo ili motere motere mfamili akuyenera kukaponyidwa kundende.
If one sin against this, there is no any other way or means. What happens is that they just pass the statement that has been already set forth.
Ndi malungu mwake mwina akapezeka nolakwirayo palibe kuchitira mwina ati pamenepo ayi koma kungowerenga zija zinalembedwera kuti chigamulo chinalembedwera kuti chija kuchipereka kwa munthu ameneyo basi.
That's why a judge have no pity upon a person, upon the convict. He just read the law. How is the law speaks about this kind of sinfulness?
Kufanya kato wemuze kumabola mirandu, sama kala nijiso ni hai. Chimene wama kwa nisa ndi kungo wele nga zimene zuna lembedo hapa, zoe nila kwa mtu. Mene wala kuila mwadero kwa mbansi, nkupeleka jikamulosho.
Look here, we are sinners. We sinned against God before sinning, before this time, the law was already set forth and put forth before the people.
Taona ni chintu ichi, ifeto nalakala nduho chimu hapa, masupa mungu kapele nalakala uchimu, kumatisa na chimu ifeyo, mkunena kutila mulurida iki biratu kare, panso golo bantu waki.
The law was already set forth and convicts people and bind people before the sinners came by their way and sin against it. There is no doing good works for one to be saved or for one to be reconciliated. It is something that is more powerful or someone that is above the law to come and speak against what the law have set forth and set you free.
Ndeno palibenso munthu wina amene akana atha kuchita kobwino obadwa mdziko lapansi kuti akhoza kuchita bwino kukachitsusa chilamulo ichi kuchokera mchito zake zimene akhoza kuchita ayi malo mwaka anafunika wina amene sana chimwapo amene sana badwa monga motero sana badwa mthupiro chimwa lotereni kuti akayimirire ndi kukachitsusa chilamulo ichi kwakumasula wero kuti ukakhale waufulu.
Now if the law never have mercy upon the people, if the judge never have mercy upon the people, if you want to get mercy, it means there should be somebody who is more powerful than the judge, than the law, should come by your way and speak, and his voice will be more powerful than that law, then you can be favored.
Ndiye ngati chilamulo chilibe chifundo monga momwe taonera ndiponso oweruza amakhala anthu opanda chisoni ndiye wina ngatatata apezeke ndi wachitidwa chisoni kapena wachitidwa chifundo ichi ndiye kuti papezeka wina amene ndi wamphamvu woposa chilamulo wamphamvu woposa oweruza amene akhoza kuima kumbali ya kukula mkwiri we kuchitira chifundo.
Here is God, here is Christ Jesus who came by our way and speak a statement of saving us instead of being convicted, and we have been, instead of going or cast to the hell where we were with it to, we have been reserved and protected from there, and now we are in the hands of God. What a comfort to be one of those.
Yeah, but you know, so ndi mamuna Yesu Kristu, amene anabwera mdziko lapansi naima kumbali yathu. Ndikutira nkulira ife amene ndi fotsusidwa amene tinaenera chilango kuti tisakaponyedwe kuchilangoko koma nkukatira nkulira ufuluso pano malo motsusidwa moponyedwa kundende kuja kuti tikakhale nawo mtendere atalengeze chilungamo kwa ife chimene chitu ndiye chitonthozo kukhala ni mombo lotere.
Conclusion on this statement: grace serves but law kills.
Posindikiza zinthu izi tiona kuti chisomo chipulumusa koma chilamulo chikupha.
Which means when come back to this, it is the grace that saves not all the people, but the elected, those are the remnants that God protected and reserved, waiting for its time of their reconciliation.
Poyangana zinvizitiona kuti chisomo tu chimene chiri chopulumusa komanso osati anthu onse ayi koma iwo okhawo amene ndiwosankhidwa amene Mulungu anawasankhira kuchokera pachiyambi ndipo anawasunga Mulungu mwini wache kufikira munthawi yoyikika kuti anthu awo akayafikire kuyenjanisidwa ndi Mulungu akala ndiye chipulumuso chawo.
We are saved by grace and grace alone.
Tipulumusidwa ndi chisomo, chisomo chokha basi.
Nobody can save himself. It is only when God come by our way, then we meet with our salvation.
Ndipo kulibe munthu amene akhoza zipulumusa yekha ndipo khapokha pamene Mulungu mwini wachita kubwera pa ife pamenepo mpamene matikoka ndi kutilumikizisa ku chipulumuso chathu.
That's why when we read the book of John chapter 4 about this Samaritan woman, we see that it is only when Christ came by her way and met with her, then this woman goes out. The woman had no decision. The woman didn't know that there is somebody who is coming by her way. He just went to the well like he's going to draw water without knowing that it is that one that has come by the highway that has drawn that woman to come to the way so that he should meet with the master.
Mkazu jayo msamaria, sa analibe chisanko jidi jose kamene jembeke zile jidi jose, kutuwa kumananda mbu yesu, aya analikungo zendera munga maji zoro wezi, minama pitira kujitsime kwa tunga mazi, osa ziwa kunena kuti iya amina kukampeza kumazi mjenda, amina wachita kumkoka, kuti abwele kuta kamulu mkizise ni mbuye wani.
We are seeing this because verse 7 of Romans chapter 11 says, what then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the erection hath obtained it, and the rest were blinded.
Tikuona tu izi kumaka kuchokera mu ndimaya ya 7 umane na kuti ndipo njiani tsono ichi chimene Israeli afuna funa sachipeza koma osankhidwa awo anachipeza.
Here again we are seeing how sovereign the Lord our God is. Number one, we see that in a person there is seeking. Israelites seeketh, but they found not. Which means we can have a seek in our heart, but you can never make it. If it is not the Lord who made it, that we should meet with him. Because we see that the number of people that matured the Israel seeketh but found not, only the elected seeders obtained it. Again, here we see that elected sinners obtained it only by grace, not by works, because there is works here whereby Israelites are seeking but finding not.
Abanso pakuonesa kunena kuti iwo amene ndosankhidwa awo anachipeza tuichichi mwachisomo chabe osati mkuyesesa ndi ntchito ya lamulo ayi chifukwa Israel janali kuchita monga mwa ntchito ya lamulo koma sanatha kuchipeza.
Now here as we are concluding the message of today, if the elected obtain it, what then? They said the least were blinded.
Ndeno pamene tikuomba mkota mutengo wa siku la leo tiona kuti pamene sopano osankhidwa jana chipeza chosalira chake nchani akuti osala onsewo anaumisidwa mitima.
They were blinded by the master not to see what the Lord wants to them or what the grace of God does upon the elect.
Ndiye Mulungu mwini amene ndiye mtsogoleri wa mphamvu yonse wa mkulukuluyo amene anachita kuwaumisa mitima anthu awawa kuti asachizindikire chinthu ichi chimene anthu ochima osankhidwa aja anachipeza.
Nobody can seek God and found God, but it's God who come by our way and seek us and find us.
Palibe munthu amene akhoza kumfuna Mulungu ndi kumpeza koma Mulungu mwini wache ndi amene amabwera kutilondola ife ndi kufuna kutipeza.
We are a sheep going astray, being found by the grace of God. We were taken by his shoulder because of his grace and put in its fold and start resting. In the end, we have got one song. Amazing grace, how sweet the sound. that saved a wretched sinner such as like me. I was blind, but now I see. I was lost, but now I am found. The glory and honor be to God.
Mwe mbodu titindi nyimbo imodzi yokha imene tikhoza kuimba kapena imene tili nayo munjwa mwathu ndiye kuimba duza chisomo chodabwisa chimene chandipulumusa ineyo ndinali munthu otayika koma sopano opezeka ochimwaso ayo koma sopano walondoledwa ndikubwereranso kunyumba kumwamba kulandira ule monse ndi matamando.
Title of the message of today is Grace Saves but Law Kills.
Mundu wa utenga wa tsiku la lero ndi chisomo chopulumusa chilamulo chikupha.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today.
Tade titsereni maso tipemphere pamene sotafika kumapeto a utenga wa tsiku la lero.
Dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here but morning other side. Thank it for making it possible that we meet in the close and praise you. We thank you, Father, because of finding us and giving us hope.